tuzo kuva ku byalo okuli Kirondo, Bowali, Busimbe, Kitebe, Namaliga n'ebirala ebiriraanyeewo. Mugomola ina Kisunga mu disitulikiti y'e Mukono bakubidde omulango ogutakungula ekitongole ekivunaanyizibwa okubunyisa amasannyalaze mu ggwanga ekiyitibwa Uganda Electricity Distribution Company Limited UEDCL. Okuvaayo kibayambeko ku transforma zaabwe mu kitundu kino ezaakuba kati gukunukkiriza omwezi mulamba era nga mu kiseera kino bali mu kukibululu. Kasozi Mugagga yalina ebisingawo.
Abamu ku batuuze Radio Simba beeyogeddeko nabo beesanze mu kitundu kino batutegeezezza mu kiseera kino eky'ekibululu ne bizinesi zaabwe ze baali baddukanya ku masannyalaze tezikyasobola kutambula, bwe batyo ne basaba bekikwatako okuvaayo okubayamba.
Tumaze ebbanga nga tetulina masannyalaze, ab'ebyokunywa bagaddewo, nze nakapeti bbiri nga sikola, landiroda yagala ssente. Tuba omulanga eri abo ekikwatako, mutuyambe mutusaasi mujje mutukolere masannyalaze gaffe. Obuzi bw'emisango tuweera lisibe essaawa yonna era mu katawuni kaffe gye buvuddeko obamenya obukantini bwaffe nga babubbaamu ku lw'ensonga ya right. Amafuta mpimira mu bucupa, abantu tebaagala bucupa, kale mbeera mbi.
Amanya Sebunya John tusobozebwa ebintu byaffe bifa bafawaira firiji n'ebitundu ebitwetoloddewo wano wonna transforma zaakolaki zaayonooneka. Nzolabe zimwanyi zalinga nzirekaawo kuba amasannyalaze naye kati kikyasobola kuzirekayo olw'okuba enzikizakolaki n'okuziteekawo ate nezikolaki nzasonga luli nalinga nziteekawo olw'amasannyalaze nezigakolanga sikigiterayi kikitegeeza UCDA yo etulaze tegenda kusobola oba ekintu ekizaayo omwewo bweba ekyaliwo ekize mu umeme kuba umeme gwalinga tukabani ata atilisitiko
oku singa gavumenti ebadde esobola omuntu oyo gwe avunaanyizibwa ku kugenda okugula transforma zino abeeka ebibuuzo bingi byabuuzibwa
ate abavuzi ba boda boda e Fort Portal ge bakaba ge bakomba olw'ebisale by'amafuta.